exclusive to Zayda Hype Mag.
It's me go round, oh yeah. Oh yeah. It's a simple melody.
Oh yeah.
Nah. It's the vocal queen.
No pressure, man.
Rafiki wani jaribu sijui nimekosa nini mbele ya watu wanitukana hunaibu ifani nini unaamini na kupenda wewe tu wangu tabibu baby cause my heart is paining me my baby
te amo
my baby
te amo
my baby
te amo
my baby
Chabinawe. Then you testing my heart. Tell me you love me. Unisovele sawe. Mati uziba. Ine nini na my problem. Filipo sefe ukambani ene na my sombe.
And I'll show you that I'm in love with you.
Girl, I wanna be with you. From the start to the end. Baby, don't break my heart, girl. Don't break my heart, girl.
Hivi kwa nini unaamini? Unatuma marafiki wanijaribu. Sijui nimekosa nini? Mbele ya watu wanitukana hunaibu. Ifani nini unaamini? Na kupenda wewe tu wangu tabibu, baby. Cause my heart is
Zayda Hype Mag.